mfo usachite shikanga boma inangongola
kongola
mai weni kubweza kongola zanga
Shoni Malone.